Lomhlaba wangibeka kuwobaba unezinkinga baba unezinhlamba ngapha nangapha ngapha nangapha uyalena lena 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 hey baba 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 ngiyakuthanda baba ngikuthanda
Abanye bakhuluma bakuthandayo.